Unaipenda wapi? Sakafu wa maju kwa juu. Nikupe wapi? Mbunguni ama utapanda juu. Wala ila mpaka kilele, mpaka kilele. Nitampa nani kama siye, kama siye. Nimekuwa na mgonjwa njoo kwangu nikupe dawa. Mganga toka Sumbawanga, natibu mapenzi ndo mimi hapa. Jamani nimzungushie, nimzungushie. Nataka nimzungushie, nimzungushie. Jamani nimzungushie, nimzungushie. Nataka nimzungushie, nimzungushie.
Yani mautamu kwangu vinuno anajinuma kwa mahaba. Mwalimu nampaga somo ndani mambo si haba. Amempitisha kanitikisa, akinipa wimba sina hama. Akintachina najimaliza, kanifunga stoki kwa mahaba. Hey, wabani nimzungushie, yani hata nazimi nimvunjie. Hey, nataka nimzungushie, nikatike katike nimzungushie. Hey,
jamani nimzungushie,
oh, na, 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 na.
Nimzungushie.
Hey,
nataka nimzungushie.
Yeah,
nimzungushie.
Yeah,
jamani nimzungushie.
Oh, yeah, yeah.
Nimzungushie.
Yeah,
nataka nimzungushie.
Oh,
nimzungushie.
Yeah,
changanya kama karanga huyu washafanikiwa.
Oh, na, 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 na.
Ananifuata kama kuku kifaranga nimechanganyikiwa. Yani kama unipeleke nyumbani unipe mapenzi shamsham. Mauno bila mifupa chumbani nikinekua hadi tamtam. Yeah, jamani nimzungushie,
oh, na, 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 na.
Nimzungushie.
Hey,
nataka nimzungushie.
Yeah,
nimzungushie.
Hey,
jamani nimzungushie,
oh.